inzira zari zifunze wazimindurira irembo yamanyagwa yamaganya yarashize aho guhora mvuma imisi kwiganyira kwa buri munsi waminduye mutaraga sinyitangira itama warakoze warakoze warahabaye nami warakoze warakoze warahabaye
wanze yuko nembagara wimya banzi banjye ubasha bwo kumindura igitaramo ku gasozi kakarago kubusharire mwami niho wanabariye ijwi ryanjye ryasaraye warahabaye warakoze warakoze warahabaye warakoze warakoze warahabaye
Yesu warakoze warahabaye